www.kwanchadivine.com.
It's Marsha, the rhythm boy.
Nibera kuano kuza kutenga ndewu sambi. Uchite changu dizangu sreka ngati rambi. Yo, baby kukuma umandi vesa ngati chitambi. Mine katifwe, fafafa. Inende kubala lika neche mbake. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Every day I'm gonna feel like I'm gonna die. Ogani hende kilanga nende kode venuze. Girl you blow my mind, aga fuze. Selinga lowe osa kuona, no way. Dibela kwano kuza kudenga usambi. Uchite changu dizangu sreka ngati rambi. Yo, baby, kukuma umandi vesa ngati chitambi. Mine katifwe, fofafa. Inende kubala lika neche mbake. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Wandi tesa maplani, uma kwa nanga tukitukiti. Muti mama nga mame, mama lizamo kapasiti. Senti jaso makani, kuopoka kuyasi ndi una ntiti. Kakweleza mishani, nimango filanga timpunda matiki.
Ayo dono,
hey! Debala kwa nangu zangu nenga. Oji na jangu ni zangu sweka.
Yemeni, yo!
Baby kukuma mama nivesa.
Katifwe, fofafo. Inende kubala lika neche mbake. Weleza ni doki, mwana pretty. Weleza ni doki.